mateka y'u Rwanda. Ikiganiro cya Radio Urumuri. Iki ni ikiganiro cy'amateka y'u Rwanda mwateguriwe kandi mugezweho na Louise Simpunga. Amateka y'u Rwanda yakomeje kubera umuzigo uremereye u Rwanda n'abanyarwanda. Umuryango wa buri munyarwanda wese aho tuva tukagera ufite ukuntu ayo mateka yawucuzemo inkumbi. Bitewe n'uko ayo mateka yagiye avugwa, dore ko amenshi yagiye aturuka mu ihererekanya nkuru, bikayatera kugorekwa cyane cyane bitewe n'inyungu z'uyatanga, ku buryo bagiye bafata ubutegetsi uko iyo ngoma zagiye zisimburana, bagiye bajya muri ako kavuyo k'amateka maze bakavumamo azajya bafasha kugundira ubutegetsi, gukumira abandi ku byiza by'igihugu, gukandamiza ndetse no kwica abo bashaka kwikiza bitewe nyine n'uko bababangamiye. Ikiganiro nabateguriye kuri ayo mateka nagiciyemo ibice ibyiciro bitatu. Ibyo bice uko ari bitatu mukazabyumva nyine mu minsi itatu itandukanye. Mu kiganiro nabagejejeho ku cyumweru gishize tariki 15 Nyakanga 2018, mwiyumviye ukuntu abanyarwanda b'iki gihe bibagoye kwisobanurira ukuntu iryo tongo ry'amateka ribagiraho ingaruka. Rikabagiraho ingaruka kandi bo babona neza ukuntu ayo mateka yatobwe, akabitobwa abigambiriwe kandi n'ubungubu akaba gikomeje gutobwa. Ikibabaje kandi agatobwa ku bwende. Mwiyumviye uko abo banyarwanda bari muri icyo kiganiro cyo ku cyumweru gishize batangajwe cyane n'ukuntu ndetse abanditse ayo mateka bakanayagoreka higanjemo n'impuguke. Ibyo bakabiheraho ndetse bibaza ibibazo byinshi bidashobora kubonera ibisubizo. Ikibazo baganiriyeho cyane kandi gikomereye abanyarwanda n'u Rwanda ni icy'amoko y'u Rwanda, amoko ari mu banyarwanda: Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Icyo kibazo kikaba kitumvikana ndetse bibajije cyane ukuntu ayo moko yavutse. Urwo rujijo kandi ruvangirwa n'uruvangitirane rw'imiryango yo mu Banyarwanda ndetse n'ibisekuru bigenda byinjiranamo, kandi ugasanga muri byo bidahuje amoko. Buri wese mu mpuguke zagize uruhare mu kwiga ibyo bibazo by'inkomoko y'amoko y'u Rwanda zarabyize, ari ugasanga hafi ya zose zitanga ibisobanuro bitandukanye. Ntabwo bagiye bahuza abenshi hagati yabo ndetse ukaba washaka umwanzuro yuko ukuri muri ibyo bisobanuro byose kwaba ari guke cyane. Umuntu akaba yakwibaza ko ukuri kuramutse kuri muri ibyo bisobanuro abenshi baba baragerageje kuguhurizaho. Mu gice cya kabiri cy'icyo kiganiro twabageneye, giye kubagezaho uyu munsi tariki 22 Nyakanga 2018, turasanga yuko ayo mateka n'inkomoko yayo, cyane cyane inkomoko yayo, nayo usanga atari yo kwizerwa. Yuzuyemo igihu cy'icuraburindi kirimo ibihimbano ndetse bishushe nk'imigani n'amayobera. Faransa bita mit. Icyo gihu, ayo mayobera bikaba byaragiye bitwikira, bigatwikirizwa amabanga akomeye bitaga ubwiru kugira ngo bitazashyirwa ahagaragara, maze bikajorwa, ayo mateka akajorwa akavamo mukuri. Mu gice cya nyuma tuzaba tumirira impuguke zirimo cyane cyane impuguke z'inyangamugayo kugira ngo zizadufashe gutendura cyangwa se kuyungurura iyo nzarwe y'amateka yakomeje gucura inkumbi mu Banyarwanda uko imyaka yagiye. Ntabatindiye rero mureke twumve batubwire imwe muri izo nkuru z'impimbano: amateka y'u Rwanda y'inkomoko y'amoko y'Abanyarwanda, amateka y'ubwami, amateka ndetse benshi bakunze kugenderaho muri ibi bihe n'ubu ngubu. Batubwire nyine imwe mu nkuru, kimwe mu bitekerezo kigaragaza inkomoko y'ayo mateka n'ayo moko.
Ateruye bamwe bavuga imbogo, ariko ubundi ababikurikira neza bemeza kurya ngo batishwe n'imbogo ahubwo yishwe n'impongo. Ngo yaramuteruye iramujugunya ahagama mu mashami y'igiti cy'umuko w'umurinzi. Uwo murinzi we niwe wamurinze imbogo kugira ngo itamwica, nicyo bituma babandwa bawuzenguruka nuko ari wo warinze rya ngombe. Impamvu rero yabwiye Gasani igicuba yarakibajishije, maze kukibajisha impamvu aramubwira ati noneho iki gicuba ntibagishyiremo amata bacyuzuze, igicuba bagishyiramo amata baracyuzuza. Amerika ho bagitereka ku ruhimbi munsi y'ibisabo aho baterekaga ibyansi. Noneho mu minsi yakurikiyeho Shyerezo araraguza, ibwami baraguzaga ibimasa, ikindi baraguzaga ni intama. Iyo baraguzaga intama cyangwa bakaraguza ikimasa, icyo baraguze kikavuga yuko icyo baragurizaga ari amahoro, icyo baraguje bakoresheje baragura bacyitaga Imana yeze. Ngira ngo twabonye Imana ya Rwogera hariya mu Gisaka, iyo bamaze kuragura icyo baraguze bavuga ko bacyahuye cyangwa bakibyariye, baba bakibyariye nk'uko amata atameneka nayo batayamena bayabyarira, kandi bakayabyarira mu kiraro cy'inyana nk'amata yanduye abantu batari bumwe. Ntabwo bavuga ngo ni muyamene, baravuga ngo ni muyabyarire. Kuyabyarira rero mu yandi magambo ni ukuyamena mu by'ukuri, ariko ntabwo abanyarwanda bavuga ko bamennye amata, bavuga ko bayabyariye. Kandi nk'ahantu batunze inka, amata bayabyarira mu kiraro cy'inyana, baragenda bagakuraho icyarire bakayasuka munsi y'icyo cyarire bakaba bayabyariye. N'ikintu cyaraguzwe rero nk'icyo, ari ikimasa ari intama, ntibabirya, bacukura babicukurira imva bakabishyiramo bakavuga ko babibyariye hejuru, bakongera bagasiba wa mwobo babishyizemo hejuru, bakahatera igiti cy'umuvumu. Icyo giti cy'umuvumu bakacyita Imana. Iyo kimaze gukura bati ni Imana ya kanaka, ni ukuvuga uwaraguje, bati ni Imana ya Rwogera ku muharuro wambi ku Karubanda kwa Ntamwete. Shyerezo rero yasabye ko bashaka icyo gicuba barakibaza bagitereka hamwe n'ibyansi munsi y'uruhimbi. Noneho oya, impamvu ni we wabitegetse, baraguje ikimasa inzu zirera, indagu iba nziza. Noneho impamvu abwira Gasani ati genda wibe umutima wa kiriya kimasa, icyo kimasa baraguje. Ubwo ikimasa baraguje iyo kivuze ko ibyo bashakaga ari amahoro, bakita Imana yeze, ibibaye Imana yeze. Umutima w'iyo Mana yeze rero niwo impamvu yabwiye Gasani ati genda wibe uwuzane. Gasani aragenda, umutima arawufata arawuzana. Impamvu aramubwira ati uwushyire muri kiriya gicuba muri ariya mata. Gasani umutima w'ikimasa awushyira mu mata. Noneho ayo mata akajya agenda agabanuka, ariko uko bwije uko bukeye, buri gitondo bagakama andi mata bagasuka muri ya gicuba kuri wa mutima. Nimugoroba inka zihumuje bakongera bagasuka andi mata, bityo bimara amezi icyenda. Hashize amezi icyenda, umugani urakomeza ukavuga ariko nyuma y'amezi icyenda icyo gicuba noneho barakijishe, bakijisha hamwe n'ibisabo. Kujisha ni ukumanika igisabo cyangwa n'icyo gicuba. Basukagamo amata rero ariko kijishe hagati y'ibisabo, bakanagipfundikira kugira ngo amata adatokorwa. Umunsi umwe rero hashize amezi icyenda, baza gusanga muri cya gicuba harimo akana k'uruhinja koga muri ya mata. Akana bagakuramo, bavuze impundu bati gasa narabyaye. Noneho bajya kubwira Sezu bati gasa ntiyabyaye kandi yabyaye umwana w'umuhungu, ngwino ujye kwita izina. Sherezo arabyanga, aravuga ati uwo mwana si uwanjye, nzi ko gasa natabyara, umwana ntabwo ari uwanjye, simwemeye. Aho kugira ngo ajye kumwita izina, ahubwo yohereza abantu bo kumwica. Abantu bakagenda bagiye kwica wa mwana. Bagerayo kuko byari byose gasani yari umwamikazi, ntibamutinyukaga cyane. Impamvu na gasani bagahisha wa mwana kubera ko umwana ahigwa, Shyerezo yanze kumwemera. Nyina n'impamvu aribo bamurwanaho, nyina agena kuba ari umwitira izina, amwita izina, amwita Sabizeze. Sabizeze ni ukuvuga umuntu utagira icyo yitaho, umuntu w'igisare, umuntu w'ikirara. Ngira ngo Abarundi ijambo ikizeze n'ubu bararikoresha, kandi ikirundi n'ikinyarwanda ni nk'ururimi rumwe. Sabizeze rero wumva ko ari umwana, umwana utagira icyo yitaho, umwana w'umusazi. Nk'uko nanone iryo zina rishobora kuba ari saba izeze, Sabizeze, Sabimana zeze. Sabizeze rero nyina yarakomeje aramuhisha, Shyereza kohereza abamwica bakamubura. Ariko ntiwe nashakishe cyane kubera ko gasani baramubaga nk'umwamikazi. Bakagenda, bukeye Shyerezo hari abantu yohereje, baragenda bagezeyo umwana baramubona. Bamubonye basanga ni umwana mwiza cyane, batinya kumwica, bati uyu mwana nta muntu wamwica, kandi Shyerezo nawe ntabwo yabiduhanira ngo ntitwamwishe, uyu mwana ni mwiza cyane, nta muntu ukwiye kumwica. Baragenda babibwira Shyerezo. Shyerezo nawe araza, aza kureba umwana. Ahageze umwana aramubona, asanga ni umwana mwiza cyane, aramukunda. Noneho amwita izina, amwita Imana. Imana ni ukuvuga ko ngira ngo yari yamenye ko akomoka kuri wa mutima wa cya kimasa. Imana ni ukuvuga Imana yeze. Shyerezo amwita Imana, umwana agumaho. Nyuma hari nyina wa Gasani, nyirabukwe wa Shyerezo, yaje gusura umukobwa we, araza ati ngo warabyaye. Umukobwa we aramwihererana, ajya kumusobanurira uko umwana yavutse. Ariko Sabizeze nubwo yari akiri muto, yari afite umugaragu we w'umutwa, babanaga, bakoranaga byose by'abana. Noneho Gasani na nyina aho bari bagiye kuganirira, aza kumva ikiganiro cyabo, ariko asa n'ubatunguye. Amenya ko Sabizeze bitaga mwene Shyerezo mu by'ukuri atari mwene Shyerezo, ahubwo yavuye mu mutima w'ikimasa bari baraguze, aricyo Mana yeze. Ahagarutse rero aramwegera, aramubwira ati mbese ubwo najyaga mbona uturusha ibintu byose tukabona utandukanye natwe naho nibyo nuko wavutse ku mana yeze ati burya ntabwo nari nzi kutari umuhungu washyirizo undi aratangara ati se ubundi wabibwiwe nandi wamenye uti ko ntari mwene shyirizo ati nyamara numvise umukecuru wakubyaye aganira na nyina amubwira uko wavutse avuga ko wavuye mu mutima w'ikimasa ubwo shyirizo arabisabizeza arabimenya biramubangamira cyane yumva bimuteye isoni kumenya ko atari mwene shyirizo atari mwene nkuba na gasani kandi ubundi ariko yari abizi yumva bimuteye isoni noneho afata icyemezo ati ngiye kuva ku isi bambwiye kuva mu ijuru ahangaha ndeba ahandi nigira sinashobora gukomeza kuba ahangaha no kubonana na shyirizo ubwabyo binteye isoni sabizeza afata icyemezo cyo kuva ku ijuru akareba ahandi yigira ubwo afata umuheto we ahamagara imbwa ze eshatu imbwa imwe yitwaga ruzunguzungu indi yitwaga rukende indi ikitwa ruguma afata umuheto we ahamagara izo mbwa ze noneho abwira murumuna we mututsi ni mwene shyirizo kandi tumaze kubona ko sabizeze nawe witaga mwene shyirizo mu by'ukuri ataruwe abwira murumuna we mututsi mwene shyirizo na mushiki we nyampundu nawe wa shyirizo abwira na wa mutwa we bafata inka ebyiri imfizi yitwa rugira n'isumba yayo yitwa ingizi afata intama ebyiri imfizi y'intama yitwa mudende n'inyagazi yayo yitwa nyabuhoro afata inkoko ebyiri isake yitwa rubika n'inkokokazi yayo yitwa mugambira ashyira nzira aza ku isi ava mu ijuru aza ku isi bamanutse baguye hariya twita ubu ngubu muri parike nasiyonali y'Akagera bagwa ahantu hari urutare rushashe rwitwa urutare rw'ikinani mu mubari muri parike nasiyonali y'Akagera ku musozi witwa Binaga haje kwitwa u Rwanda rwa Binaga abantu bo mu mubari bari aho ngaho bakabona umwotsi uzamuka uva aho ngaho kuri uwo musozi wa Binaga kuri urwo rutare rw'ikinani noneho umwami wa mubari yitwaga Kabeja yohereza abantu be ati mujye kundebera inkomoko y'uriya mwotsi abantu baraje barahageze bahasanga abantu bane n'izo nka zabo ebyiri n'intama n'inkoko n'imbwa eshatu barababaza bati muvuye he abandi bati tuvuye mu ijuru nisabizeze basubizaga ati tuvuye mu ijuru turi abashyitsi b'amahoro ntacyo tuje kubatwara abanyamubari babakira neza noneho bati basubira kwa Kabeja umwami wabo baramubwira bati twasanze abantu batubwatumye ko bavuye mu ijuru nibwo abanyamubari rero babise ibimanuka ibimanuka abo bantu bane Sabizeze Mututsi Nyampundu n'umutwa n'amatungo yabo babita ibimanuka ariko noneho Sabizeze we bamuhirinda izina yihariye bamwita Kigwa Sabizeze yitwa Kigwa mu bimanuka agira izina yihariye hashize igihe bari aho ngaho babona inka zabo zimaze kororoka intama zibaye nyinshi ni nk'uko nuko Sabizeze abwira murumuna we Mututsi ati niko kubona amatungo yacu yororoka twebwe tuba turi aho gusa twebwe waretse tugashaka ariko bagira ikibazo tuzashaka se tuzarongora muri aba bantu twasanze hasi aha ntikwaba ari ukwisuzuguza Kigwa tireka turongore mushiki wacu Nyampundu turongore Nyampundu aho kugira ngo tujye kwivanga n'aba bantu b'abatindi bo ku isi noneho Mututsi atashwi tujye ntabwo narongora mushiki wanjye Sabizeze ati ndamurongoye uko izina rye ribivuga mbese yari umusazi ko arongora Nyampundu arongoye Nyampundu barabyara babyara abana babiri umwe yitwa Muntu undi yitwa Sukiranya Sukiranya akaba umukobwa Muntu akaba umuhungu Sukiranya amaze kuba mukuru icyo gihe barongoraga abana b'imyaka 16-17 ngira ngo na 15 bashobora kubarongora barakuze vuba Sukiranya amaze kuba mukuru Sabizeze abwira Mututsi ati ariko sha uzagumaho wakwenda gushingira uyu mukobwa wanjye Mututsi ati ntibishoboka sinarongora umwana wanjye ntabwo narongora umwana wanjye arabyanga abyanze Sabizeze aramubwira tumva rero uranga kurongora uyu mukobwa kuko ari umuziro reka nkubwire uko tubigenza kugira ngo tuvaneho umuziro wowe genda uture hakurya hariya genda guma hano hanyuma uzaze uzave hakurya hariya noneho nugera hakurya hariya witwe umwega wa kurya je nitwe umwega wa kuno kurya ubwo ni hakurya kuno ni hakuno umwega wa kurya je ndaba umwega wa kuno hanyuma uzave kurya uza kuno uje gusaba umugeni ntacyo turi we dupfana yarize Mututsi arabyemera ajya hakurya ahangaha rero abantu baribaza kuko twa ubu turi mu mubari muri Parike Nasiyonali y'Akagera niho Akagera gaca nyine umuntu yibaza niba ari hakurya y'Akagera yagiye ikaragwe cyangwa ari hakurya yabinaga ku musozi uri hakurya yabinaga ntabwo bifututse hari abakeka ko yambutse akagikaragwe abandi bakavuga ko yagumye hakuno bari mu mubari ariko yaraje yaragarutse aza gusaba asaba mwishywa we Sukiranya Sabizeze amuha umugeni noneho aramurongora ubwo rero murabona ko mu ntangiriro bombi Sabizeze na Mututsi bari abega umwe ari umwega wa kurya undi ari umwega wa kunywa
bara abega ariko kuko babyise atari uko bari ubwoko bw'abega
n'ubwumvikane babyumvikanyeho bati turi abega nkeka ko aha ngaha ni jambo abega dukwiye kwishakira igisobanuro igisobanuro burya iyo bagize umuntu hari ubwo baza umuntu uti ese muri iki gihe wegamye he wegamye ni ukuvuga ubahe ariko harimo ikintu cy'amaganya wegamye kuba ahantu wegamye ni ukuba kuhaba by'igihe gito uregetse rero nuko haba uregetse genda uregetse hari uwegamye hariya nanjye ndegama hano hanyuma uzaze kuza mu mugeni ngira ngo rero ijambo umwega naho twarishakira umwega bivuga uwegamye uri ahantu mu buryo bw'igihe gito uzahava ejo cyangwa ejo bundi udafite icyambara cyangwa udafite n'igihe mutungiye umwega urumva rero mu ntangiriro bombi bari abega umwega wa kurya n'umwega wa kunywa bari basembereye bari barigetse bari begamye aho ngaho noneho ibyo byarakozwe koko umwega wa kurya aza ku mwega wa kunywa aza umugeni baramumuha barabyara barabana barabyara babyara ahangaha ukurikije Kagame ukurikije Kagame babyaye Sabizeze na bambe Mututsi na Kiranya babyaye abana batatu babyaye Mukono babyara Serwega na Ntandayira noneho Mukono akaba ariwe sekuru w'Abakono Serwega akaba sekuru w'Abega ariko noneho ukurikije Padri Roger Hermans we avuga ko Ntandayera ariwe se wa Mukono ni se wa Mukono na Muha ati ni bene Ntandayera ahangaha rero ibyo aribyo byose yaba Kagame yaba na Hermans Roger muri introduction à l'histoire du Rwanda Mukono na Serwega umwe afite abamukomokaho umwe akomokaho n'Abakono undi agakomokwaho na Bega noneho byagera kuri Roger Hermans uvuga ko Ntandayera yabyaye Mukono akabyara na Muha nanone Mukono ntabwo ariwe Serwega cyangwa ntibavuka ku muntu umwe waba akomokwaho na Bega Mukono yabyaye Abakono Serwega abyara Bega na Muha rero abyara Abaha ariko usanga mu moko dufite ubu ngubu bashaka kuvuga ngo Abega b'Abakono Abega b'Abaha ababivuga batyo jyewe simbashyigikiye ntabwo ndi ku ruhande rwabo nta Bega b'Abakono n'Abega b'Abaha bamwe bafite ubwoko bwabo abandi bafite ubwabo butandukanye bakomeje batyo rero noneho aho bigeze baza gusa n'abatandukanye nubwo bose bakomotse kuri Shyerezo ariko abakomoka kuri Kigwa ariwe Sabizeze bagize umurongo wabo abyara Kigwa abyara Muntu barakomeza abantu bagera ku 10 kuwa 11 kazi niwe wabyaye rero Gihanga kazi niwe se wa Gihanga wa mbere Ngomijana amubyarana na nyira Rukangaga Rwanyamigezi wa Kabeja ahangaha bikagaragara ko bibaye umugani koko n'umugani ariko ngo umugani ugana kariho nta kuntu kigwa nyuma y'ingoma nk'icumi ariho ku ngoma ya cumi n'imwe yaba abaye mbese umukomokaho ku ngoma ya cumi n'imwe yahingirwa umukobwa wa Kabeja kandi bavuga ko Kigwa aza yasanze Kabeja ariwe mwami w'umubari urabona ko bishyize kera cyane nta kuntu Gihanga yabavuka ku mukobwa wa Kabeja Kabeja wasanzwe mu mubari na Kigwa na Mututsi igihe bahagereye hakaba hashize ingoma zirenga icumi ahangaha kuvuga ko ntabwo mpakana ko Gihanga afite nyinaho Nyirarukangaga wa Nyamigezi wa Kabeja ariko Nyirarukangaga yaba ari umwuzukuru wa Kabeja noneho Kabeja uwo nguwo niwe Kigwa yasanze hashize ingoma zigeze kuri zingahe ahangaha umugani ugeza kugira aho ngaho rero ugasanga uvuze ibintu tutakwemera mu mateka ikindi kigaragara umuntu abona nuko uyu mugani w'ibimanuka wo mu Rwanda n'ahandi nko mu nkore duturanye inkomoko y'abami iteka bayishakira ahandi hantu bagashaka kugaragaza ko abami atari abantu bo ku isi baturutse ahantu kure nk'icyubahiro hejuru cyangwa ahandi n'abanyankore nabo bafite Kahima bakagira Kakama bakagira Kairo Kahima ni nka Mututsi Kakama ni Kami ni umwami Kairo ni Gahutu noneho bakagaragaza ko Kahima Mututsi rero yarongoye nawe mushiki wabo noneho Kakama arongora umukobwa nanone wa Kahima mukuru we arongora umukobwa we nawe niko byagenze noneho aho bitandukanye nuko bo Kairo ariwe Gahutu yanze kurongora noneho Kairo we ajya kwisabira umugeni mu bantu basanze ku isi aho basa arongora umuntu umukobwa w'abantu basanze ku isi aha rero niho bitandukanira iby'abanyankore n'ibyacu noneho rero ibyo aribyo byose ba bantu bitwaga ibibanuka Sabizeze Mututsi Nyampundu n'Umutwa ntabwo ariko byakomeje izina ry'ibimanuka n'icyubahiro kijyanye nabyo byakomeje kubakomoka kuri Sabizeze abakomoka kuri Mututsi bitwa Bega urabona rero ko Abega n'Abanyiginya bakomoka hamwe mu ijuru baza bose ari ibimanuka ariko bageze hasi izina ry'ibimanuka rikomezwa n'Abanyiginya baba ari nabo bimwe ingoma baba abami Abega bakomeza kwibera Abega noneho inkomoko n'imwe ariko izina ry'ibimanuka rikomejwe n'Abanyiginya bonyine banimye ingoma y'u Rwanda urabona ko abo kwa Mututsi bakomoka kuri Mututsi bamwe babaye Abega abandi baba Bakono ni uku Kigwa rero na Sabizeze bo bambe Kigwa ariwe Sabizeze Kigwa yabyaye umuntu abyara Kimanuka abyara Kijuru abyara Kobo abyara Merano abyara Randa abyara Gisa abyara Kizira abyara Kazi Kazirero arongora nyirarukanga garwanya migizi wa Kabeja babyara Gihanga. Murabona ko ahangaha Gisa Gisa niwe wo mu gihe cyanyamigezi. Niwe mu gihe cyanyamigezi. Nyamigezi kandi n'uwa Kabeja. Oya, Kabeja niwe wabo wo mu gihe cya Gisa. Nyamigezi akaba uwo mu gihe cya Kizira. Kizira noneho umukobwa we akarongorwa na kazi ise wa Gihanga. Ibiro biragaragaza ko bigira ahangaha nyine, kuko imigani ihimbwa n'abantu, kandi abo bantu si abantu bari bazi gusoma no kwandika, ntibabyandikaga. Bigira aho ngaho bikabacika, ubwenge bwa muntu bukaba bugufi, ntashobore gukomeza kugenzura ibintu yavuze byose, noneho akaza kwishyiramo umutego, bigaragaza ko bibaye umugani koko. Ahangaha rero biragaragara ko ari umugani, kuko Kabeja atashobora kuba sekuru wa Nyirarukangaga cyangwa ngo be sekuruza wa Gihanga, n'igihe Kigwa yagereye mu mubari nyuma y'ingoma zigera ku icumi. Kuva kuri Yuhi Musindi rero ubu turakomeza tukagira Gihanga wa mbere Ngomijana. Gihanga akabyara Kanyarwanda wa mbere Gahima wa mbere. Kanyarwanda wa mbere Gahima wa mbere akabyara Yuhi wa mbere Musindi. Yuhi wa mbere Musindi niwe rero sekuruza w'Abasindi, ariko noneho hakaba ingoma, hakaba ishami ry'Abasindi ryitwa Abanyiginya. Ibintu urakurikira cyangwa byabaye urujijo? Abasindi rero urabona, Abasindi bakomoka kuri Yuhi Musindi. Yuhi Musindi ni uwa Kanyarwanda wa mbere Gahima. Kanyarwanda wa mbere Gahima ni uwa Gihanga wa mbere Ngomijana. Gihanga wa mbere Ngomijana ni uwa Kazi. Noneho ibimanuka mu by'ukuri, ibimanuka bisa n'ibihagarariye kuri kazi. Uretse ko nanone mu mvugo rusange Abanyiginya bose bakomeza kwitwa ibimanuka. None Abanyiginya bakaba bakomoka ku wa gatatu uvuye kuri Gihanga. Uwa gatatu uvuye kuri Gihanga ni umuhungu wa Kanyarwanda wa mbere Gahima wa mbere witwa Yuhi wa mbere Musindi. Yuhi wa mbere Musindi niwe sekuruza w'Abanyiginya, nk'uko Kanyabugesera wa mbere Mugunda ari sekuruza w'Abahondogo, nk'uko Kanyandurwa wa mbere Sabugabo ari sekuruza w'Abashambo, nk'uko Gashubi ari sekuruza w'Abashingo. Ubwo Musindi ni sekuruza w'Abanyiginya. Abanyiginya rero ni Abasindi, ni ishami ry'Abasindi. Abasindi ubu ni ukuvuga ko babayemo amatsinda abiri. Itsinda rikomeza ingoma, iryo tsinda rikomeje ingoma niryo ubundi mu by'ukuri twita Abanyiginya, nibo bakwiye kwitwa Abanyiginya. Abasindi batari ku ngoma ntibitwa Abanyiginya, bakitwa Abasindi gusa. Umunyiginya rero bivuga iki? Umuntu w'imfura kandi w'umukungu kuva kera, utarigeze ahura n'ubukene, mbese utarigeze uhura n'ubutindi, utarigeze aba ntiyigeze akena ntazuti. Umunyiginya, umunyiginya bivuga imfura y'umukungu ubuziraherezo kuva isi itangira. Harya nawe uri umunyiginya ka bombi ni Abanyiginya. Ubwo rero urumva ko muri imfura n'abakungu twebwe twita Abanyiginya, abantu bose bakomoka kuri Yuhi Musindi. Abasindi yego ni inzu y'Abanyiginya. Abanyiginya rero bafite inzu, izo nashoboye kubona kugeza ubu ni inzu 33. niba ngira ngo bitabangamira abatwumva ariko ngira ngo ntacyo byababangamiraho twazivuga izo nzu ufashe nka Ndoba Ndoba wabaye umwami mu bami b'umushumi Ndoba ubwe afite abahungu cumi n'umwe bamukomokaho bafite inzu zabo hari nka mukobwa wa Ndoba abanyiginya b'abakobwa naho bakomoka ni inzu y'abakobwa hari muturagara wa Ndoba ukomokwaho n'abaturagara hari biharage bya Ndoba ukomokwaho n'abene biharage hari cyambwe cya Ndoba ukomokwaho n'abene cyambwe hari cyuba cya Ndoba ukomokwaho n'abene cyuba hari mugunga ukomokwaho n'abene mugunga tutitiranye n'abagunga bagunga turaza kubabona nabo abene mugunga n'abagunga ni inzu ebyiri zitandukanye hari munyibene munyiga hari mupfumfu wa Ndoba ukomokwaho n'abene mupfumfu hari neza ya Ndoba ukomokwaho n'abene neza hari nyamuhanzi wa Ndoba ukomokwaho n'abene nyamuhanzi hari mujiji wa Ndoba ukomokwaho n'abajiji ubwo kuri Ndoba honyine hakaba hari inzu cumi n'imwe z'abanyiginya hanyuma hari Yuhi wa mbere Musindi ukomokwaho n'abasindi twasanze nabo barimo inzu ebyiri inzu yakomeje ibyara abami ariyo aribo banyiginya nyabanyiginya n'abasindi ni ukuvuga bene Yuhi Musindi batagize iyo mana yo kuba abami hari abene Bwimba bakomoka kuri Ruganzu wa mbere Bwimba agira ngo hari abene Gitore bene Gitore hari ukuntu nyine babivuga mu mabanga bene Gitore bavuga ko bakomoka ku mbwango y'ibwami yitwaga Gitore ngo yatoraga uruhinjira ruzana ibwami ariko abakurikiranira hafi bemeza ko ahubwo byari bibaye ibintu byo kuyobya uburari ahubwo Kigeli wa mbere Mukobanya yakoze ishyano atera umukobwa w'inda ateye umukobwa w'inda kuko watwaraga inda muri icyo gihe bamwoheraga bamujyanaga mu Kivu mu Rugezi cyangwa mu rwobo rw'abayanga agapfa niko Nyirantwari nyina w'abasebya bagiye bakamujugunya mu Rugezi umutware w'impunyu zo mu Rugezi akamwitorera akamugira umugore akabyara abasebya mu by'ukuri yaba ni ikinyendaro cyazewe na Nyirantwari ugomba kuba yaramubyaranye n'umuntu nanone w'umutware cyangwa w'iki baramujyana rero bamuhaga abantu ngo nibagende bajye kumwica ariko umuntu we bamujyanaga bavuga ngo bagiye kumwica baramujyanaga bakamwohera bakamujugunya nk'ahantu ariko ntibamwice iyo yabaga ari umwana w'umuntu ukomeye abandi nk'abo bajyanaga ku ijwi barabajyanaga bakabambutsa Kivu babageza ku ijwi abashi bagahurura bati batwihere icyo gituma ubona abashi babagamo abantu b'ibihangange abantu bafite ijuru nziza itameze nk'iy'abandi banyabungo nuko benshi mu bashi ni abana b'ibinyendaro babaga bavuye mu Rwanda bakagenda bakabijugunya aho ngaho abene Gitore rero bakomoka kuri ku mukobwa wa Kigeli wa mbere Mukobanya Kigeli wa mbere Mukobanya ngo yaba yarateye umukobwa w'inda noneho umukobwa bakabigira ibanga agatwita akabyara yamara kubyara bagahamagara abantu b'ibwami bari mu ibanga bazi iryo banga bakabaha umwana bati mugende mwikoze hariya hanyuma mugarukana uruhinja muvuga ko ari Gitore iyi mbwa imutoye mugahura ahantu bari bamusesetse uwo mubyariye aho ngaho Gitore noneho umwana baramuzana nuko umukobwa n'abene Gitore abene Gitore rero nabo ni inzu y'abanyiginya noneho hakaba abene Gahindiro n'abahindiro nanone nabo biratandukanye bakomoka kuri Gahindiro ka Mibambwe Mutabazi hakaba abene Gatambira nabo bakomoka kuri Gatambira ka Mibambwe Mutabazi hakaba abaforongo bazwi cyane hariya mu Buriza hirya Mugambaza hitwa Remera hirya abaforongo bakomoka kuri forongo rya Mibambwe Mutabazi forongo rya Mibambwe Mutabazi yatanzweho umutabazi nyine igihe mwe mutabazi yahungaga abanyoro bahungiye mu Bunyabungo mu Rwanda mu kibaya cya Mwaga noneho furungu niwe wari waragurije yitangaho umutabazi abanyabungo bambe abanyoro baramwica ariko nabo ntibyabahira bibaviramo gutsindwa niba twemera iby'abatabazi hari abene ijuru bakomoka kuri ijuru rya Bigahima uyu wigomegaga kuri Ndahiro cya Matare hari abanyabyinshi bakomoka kuri byinshi by'abamara aribo abenshi bari hariya kuri mu murenge b'abanyamurenge hari abanama bakomoka kuri binama bya Yuhi Gahima na Nyankaka hari abagunga noneho abagunga batu bakomoka kuri kigunga cya kibogo cya Ndahiro cya Matare mbese nabuzukuruza ba Ndahiro cya Matare abagunga batandukanye n'abene mugunga rero bakomoka kuri mugunga wa Ndoba hakaba none abacocuri hari umusaza mukuru w'abacocuri umusaza witwa Radislas Musuhuke n'abacocuri nabo bakomoka ku yabaye umutware w'ubukamba hari ahegera ibirunga hari abaganzu nabo wagira ngo bakomoka kuri Ruganzu Ndori ariko yego bakomoka kuri Ruganzu Ndori ariko ntibamukomokaho ako kanya n'abuzukuruza ba Ruganzu Ndori kuko Mutara Semugeshi ni se w'umuhungu witwaga Nzuki noneho Nzuki ubwo ni umwuzukuru wa Ruganzu Ndori Nzuki rero niwe sekuruza w'abaganzu ntabwo bakomoka ako kanya kuri Ruganzu Ndori cyangwa se Ruganzu Bwimba hari abatandura bakomoka kwitwa Gitandura Gitandura rero nuwa kera akomoka kuri Ndahiro Ruyange n'umwuzukuruza cyangwa ubuvivi bwa Ndahiro Ruyange hakaba Abanyiginya babaka bakomoka kuri Karemera Rwaka umuhungu wa Yuhi Mazimpaka hakaba abayangira ngo bakomoka kuri Nyarwaya Karuretwa wa Yuhi Mazimpaka hakaba abamanuka bakomoka kuri Kimanuka cya Ndabarasa hakaba Abaryinyonza nabo bakomoka kuri Baryinyonza wa Ndabarasa hakaba Sharangabo rya Kirima Rujugira ntabwo ari Sharangabo rya Rwabugiri ni kuri Sharangabo rya Kirima Rujugira hakaba Abahinduro noneho batandukanye n'abene Gahinduro Abahinduro bakaba bakomoka kuri ibi Gahinduro hakaba andi izindi nzu eshatu Abagaza Abakuku n'Abanyamina abo ngabo ntabwo nashoboye kumenya kubona ibisekuru n'Abanyamina ubwo rero bikaba bigaragara ko Abanyiginya bafite tubonye inzu z'Abanyiginya zigera kuri 36 kandi hari izindi nzu ntoya tutigeze tuvuga nk'abantu dukunze kuvuga kenshi bariya bitwa nk'abababa umuryango mutoya utuye hariya hafi ya Rwamagana hariya hita Ikimbazi nk'Abanyiginya babanana ntitwabuze kandi ni inzu ikomeye bakomoka kuri kuri Munana isi wa Marara na ba nyirimigabo bariya noneho rero inzu z'Abanyiginya urumva ko ari inzu nyinshi cyane ni inzu nyinshi zirenga 30 n'izindi zirenga 30 n'izindi icyubahiro rero n'igitinyiro cy'abami kuri rubanda icyubahiro n'igitinyiro cy'abami b'Abanyiginya gikomoka ku bintu bibiri kuri iyo nkomoko yabo yo mu ijuru abantu bari baratojwe abanyarwanda batazi ubwenge ba rubanda rwa Giseseka icyo gere n'abaturage bose vulgaire donc l'homme du commun umuturage usanzwe uyu mugani w'inkomoko y'Abanyiginya yo mu ijuru ayifata nk'ihamye akabyemera ko ruko bimeze noneho rero ibyo ntabwo bihagije kugira ngo abantu bubahe banatinye umwami hari ikindi gishingirwaho kugira ngo abanyarwanda bubahe umwami kandi bamutinye kuko iki cyonyine aricyo kigendeweho noneho abantu b'abanyiginya bakomoka mu nzu y'ibwami bavuga bati kuki uri yari we wakwima ingoma jyewe ugasanga haba amakimbirane wenda mu nzu y'ibwami bwaho kugira ngo icyo bagikumire rero bari barashyizeho ikintu kibeshwa nanone rubanda rusanzwe kivuga ngo umwami avukana imbuto kuvukana imbuto ni ikintu cyamaze igihe kirekire abantu bagifata batyo bakakivuga batyo ariko kuvukana imbuto noneho ni iki iyo mbuto n'imbuto ki kuvukana imbuto byavugaga ko umwami umwana uzaba umwami uzaragwa ingoma ngo iyo avutse avuka apfumbase mu dupfunze imbuto y'amasaka afite amasaka mu gipfunsi cye n'uburo n'isuki ngo izo mbuto eshatu akazivukana amasaka ni imbuto ikomeye mu Rwanda ni imbuto abanyarwanda bubaha ni nayo yagaragazaga iyo yabaga yeze bagatanga umuganura ibyo byagaragazaga imyaka abantu bamaze ingoma y'umwami imaze ijuru yatanze umuganura kandi umuganura watangwaga ari uko amasaka yeze amasaka rero ni imbuto ikomeye kimwe n'uburo hari nk'uburo bakoreshaga ibwami mu muganura bwahingwaga ahitwa ihuro hariya mu Bumbogo mu cyahoze ari akarere ka Musasa isogi ni uruboga ariko si uruboga nka ziriya mboga zindi zisanzwe nk'uko bavuga imbwija inyabutongo dodo ibintu nk'ibyo isogi ni uruboga ariko rumera mu icukiro ahantu uhororera inka umase abantu badashobora kurya imboga kuko kurya imboga abanyarwanda ba kera babyitaga ibyo batindi hari n'inka bavuga ngo babajije mu mazina y'inka ngo bayibajije igitunga batindi ngo kirayiyobera hanyuma ariko ngo iza kuvuga ngo hepfo hariya mu sinzi aho yavuze mu niyo bavugaga rero ko kugira ngo mbese baca intege abantu bo mu nzu y'ibwami bashobora kuzagira wenda igihugu cyo gushaka guhirika umwami bagaragaza ko umwana uzaba umwami yavutse bareba mu dupfunsi twe bagasangamo imbuto y'amasaka imbuto y'isogi n'imbuto y'ubufu uburo bwakoreshwaga ibwami nababwiye ko bwahingwaga hariya ihuro mu cyahoze cyitwa Musasa hanyuma bakabusarura bakabujyana ibwami umwami rero yatanga umuganura uretse ko amasaka yabaga yeze umutsima ngira ngo ibwami baryagaho kuvuye muri ubwo buryo ubwo rero bamaze kugaragaza nako Mutara Rwogera agize intege nke akemerera nyiramavugo kumugira umwiru akemera no kugira umwiru umuhungu w'inkoronko akemera no kugira umwiru musaza we Rwakagara aya mabanga yombi abaturage bagenderagaho bari bagenderagaho ndetse hakaba n'iryo kuvuka n'imbuto wenda rifite aho ryabeshyaga ibwami ngira ngo hari ibi bintu byombi bashingiragaho baha agaciro ubwami agaciro kabyo kari kagabanutse kuko byari bigiye bibaye ibanga noneho rigiye hanze n'abadafite uburenganzira bwo kurimenya barimenye ba tibya bindi byose bajya batubwira na mahomvu ni binyoma ntawo bishinge nta jingiro bifite umuntu rero yakwibaza ati nk'ubu ngubu ko umuntu yajyaga kumwiru hari umuti yanywaga uwo muti bawitaga igihango umuntu mbere yo kumuha ibanga ry'ubwiru ngo aribike yanywaga uwo muti ukitwa igihango bakavuga ngo iyo wanyoye igihango hanyuma ukamena ibanga icyo gihango ngo kikumena inda ni ukuvuga urapfa none ibanga ry'ubwiru rishyizwe ku karubanda mbese ni ukuvuga ngo abarishingiragaho bashushe na ya nkoko ngo inkoko yahiye umurizo iti bukebambone ni ukuvuga ko yasangaga igize ikibazo kuko umurizo wayo na bwa bwoya wa munsi y'umurizo niyo kabutura yayo none kabutura yayo irahiye burake rero yambaye ubusa kumena ibanga ry'ubwiru guha ibanga ry'ubwiru rero batari bakwiye kurimenya barishingiraho barengera inyungu zabo bwite cyangwa inyungu z'imiryango yabo byateye ingoma y'abanyiginya kugira intege nke cyane bituma izavogerwa ni ukuvuga ko ubwiru waburagaga umwana wawe nyiramavugo birumvikana uwo yari kuburaga ni nkoronko nawe yari abwifitiye undi ni rwogera bagombaga kujyana ntiyagombaga kumusiga imusozi ariko nkoronko yari afite abana abo bana rero ise azibanga ry'ubwiru yari afite umutwe w'ingabo yayoboraga niwe wari umutwari w'intaganzwa yashoboraga gushingira ku byazi akarwanya umwami agashaka kwimika umuhungu we kuko yari yaramenye amabanga y'ibyo byose uretse ko hari ibyo bamuhishaga ntabwo bamuranguje ibyo bari baramurangurije byose hari rwakagara nyina bambe mushiki we nawe yategetse ko bamubwira ibanga ry'ubwiru kandi bararimubwira kandi imiryango y'ibibanda ibibanda ni ukuvuga ababyaranaga abami n'abanyiginya ntabwo yari ifite uburenganzira bwo kumenya iryo banga noneho ararimenye ashobora kuzarikoresha mu nyungu z'umuryango we ese nk'ahangaha twibajije rwakagara umenya iryo banga k'umuryango we uri mu miryango y'ibibanda kandi imiryango y'ibibanda bikaba bibujijwe ko imenya ibanga ry'ubwiru niwe bizagarukiraho kubwira uburagwa umwana wawe akazabiraga umwuzukuru n'umwuzukuruza n'ubuvivi iryo banga se yahawe azarireka yashoboraga kuriraga abe bakaba biruka bibihangange cyangwa se azarikomeza kandi umuryango we ukomeze mu miryango y'ibibanda ni ukureka kimwe muri ibyo kureka kuba ikibanda cyangwa kureka rya banga ry'ubwiru icyo azahitamo kureka muri ibyo ni ikihe simbizi ahangaha ni ikibazo bigaragaza rero ko yego niba na rubanda rwose bataremeraga biriya bintu byo kuvuga ni muto ni iki bigaragara ko hari benshi batabyemeraga biragaragara uti bigaragarira hehe kuva ku ngoma ya Kigeri Mukobanya oya kuva ku ngoma ya Cyilima Rugwe ise wabo witwaga Mwendo niwe wahunguye nyina ya Kiyaga Ruganzu Bwimba amaze kugwa impungu na Munyaga hariya hirya y'i Rwamagana amuhunguye bavuga ko Mwendo yashatse kuroga Rugwe Cyilima Rugwe kugira ngo yigarurire ingoma ubwo se yabaga azi ko yavukanye imbuto yarazi neza ko atavukanye imbuto ko adashobora kuba umwami ataravukanye imbuto niba rero yarashatse kubigira ni ukuvuga ko icyo kintu cyo kuvukana imbuto atakemeraga ntiyakemeraga noneho uwitwa Karimbi yari umuhungu wa Cyilima Rugwe Kigeli Mukobanya nawe ni umuhungu wa Cyilima Rugwe n'ubwo yabyawe ku mubiri na Zurubihembe w'u Bugesera Karimbi Cyilima Rugwe amaze kuraga ingoma Kigeli Mukobanya Karimbi yateye amahane yari umuhungu wa Cyilima Rugwe yateye amahane aravuga ati ntibishoboka Mukobanya ni umunyabugesera aza kwima ingoma y'u Rwanda ate ko yabyawe n'umwami w'u Bugesera Karimbi nawe yafashe intwaro arwanya Kigeli Mukobanya yimye ingoma kandi Kigeli Mukobanya Cyilima Rugwe yamuraze ingoma akiriho yamugize umwami akiriho babanye abami bombi igihe kimwe yamwita n'izina ry'ubwami rwose wa Kigeli wa mbere Mukobanya icyo gihe biragaragara ko hari abantu b'ubwami bari bazi ko ayo mabanga atari amabanga abajije bakabirwanya hari Juru noneho Juru Bamara Mutezi na Bwimba bene Yuhi Gahima barwanyije Ndahiro Cyamatare akimara kwima ingoma Ndahiro Cyamatare yego yagize abamushyigikira Binama Gacu Karangana nabo bagiye ku ruhande rwe barwanya ba Juru ariko bagabanye u Rwanda mo kabiri ubwo se Juru ko yari azi ko atavukanye imbuto yarwaniraga ingoma kuki bene sisi bamushyigikiye baba marabariya bamutezi babwimba babaga bazi ko abantu babiri bavukanye bavutse ku mwami umwe bavukanye imbuto bombi biragaragara ko hari abantu b'ibwami bari baracingiye abantu batemeraga ibyo bintu hanyuma nanone ku ngoma ya Yuhi Mazimpaka amaze gutanga yari afite uwari umuhagarariye muri cya gihe cy'uburwayi bwe Karemera wa mbere Rwaka wiswe Karemera kugira ngo bubahirize amasezerano nduri yagiranye n'abami b'ikaragwe Karemera wa mbere Rwaka abana be babiri uwitwaga Nama n'uwitwaga Bicura Bicura yari umutware w'ubwana mukare Nama yari umutware wa ubugamba ni hariya za Kibirira ubu hitwa mu Kingogo Nama na Bicura bagerageje kurwanira ingoma banga ko Cyilima Rujugira aba ari we wima ingoma bagira ngo bayikomeze kuko yari ifite ikomezwe na se Rwaka none se bari bazi ko ise yavukanye imbuto ko abantu bavukanye imbuto ari babiri hari Cyilima Rujugira bayivukanye hakaba na Karemera Rwaka bayivukanye ibyo ntibigaragara ejo bundi rero ku ngoma ya Gahindiro urabona nako ku ngoma ye wese ntabyo bigakomeza no ku ngoma ya Gahindiro hari na Gatarabuhura nawe rero warwanyije bihambwe se ntabyo yamara kumuruga yatanga azize bwa bujita ibyo twarabivuze noneho agakomeza guhangana n'uruhinja iri Gahindiro uko umwami w'Igisaka asaba umwami w'Igisaka ingabo ngo zimuherekeze ngo agaruke mu Rwanda umwami w'Igisaka akamubwira ati se nk'izo ngabo ushaka ndaziguha ninziguha rero nawe uzasubiza ubuganza numara gutsinda ufashijwe n'ingabo zanjye uzasubiza ubuganza undi ati se nzagusubiza ubuganza inyambo zanjye zirishyushye noneho umwami w'Igisaka akarakara ati genda ubwo buganza bwawe ubugomane n'izo nyambo zawe ati numvise ko hari n'uruhinja ruri hariya rwavutse uzabanze ukiranuke narwo numara gukiranuka narwo iby'inyambo n'ubuganza tuzaba twongera tubivuge ntiyageze bikamubera ibibazo bikomeye uruhinja rukamutsinda rukamugaragura bakamujyana mu rwabayanga urabona rero ko habaye intambara nyinshi zirwanya zigaragaza ko abantu batemeraga ibyo bintu byo kuvuga n'imbuto ariko byari bifite akamaro kabyo kuko abaturage bo barabyemeraga babo n'ugiye kurwanya umwami kandi umwami yaratoranyijwe n'Imana akiri mu nda ya nyina ikamuha imbuto avukana abaturage bo barabyemeraga bakaba bamurwanira inkunduro kugira ngo uzakureho umwami bemera ko yavukanye imbuto cyari ikibazo gikomeye ntibyashobokaga ubwo rero noneho aho ibanga ry'ubwiru ribereye akajagari ribereye kuriya ryabaye cyari ikibazo gikomeye ni muri icyo gihe Kigeri wa kane Sezisoni uzwi ku izina rya Rwabugiri yihaye uko yaryihaye ngira ngo twara bivuze yaryambuye umuntu amutegeka kwitwa Rwakageyo ati witwa Rwabugiri Rwabugiri iki ugira iki ugira Bisangwa ugira Mugugu ugira Ingangurarugo ugira ntacyo ugira wegenda witwa Rwakageyo na uri Rwabugiri ni ryanjye sinzongera no kumva umuntu kwita Rwabugiri wowe Rwakageyo ugende utunge ayo mahwa umubari icyo gushize ugende wowe Rwakageyo aho Rwabugiri ni jyewe izina rarimwaka ngaha rero ry'intambara yo ku Rucunshu riherereye ni muri ubwo buryo umwami Kigeri wa kane Sezisoni waje kuba Kigeri wa kane Rwabugiri ni muri iyo situation ni muri ibyo bihe bimeze bityo yasimbuye Mutara Rwogera ku ngoma yamusimbuye ku ngoma hari abantu bamaze kuzenguruka bamaze guca hirya no hino ingoma n'imiziririzo yayo n'imihango yayo bazi imbaraga zayo n'intege nke zayo Rwabugiri rero yima ingoma muri ibyo bihe agiye guhangana rero n'ibibazo bikomeye ikibazo gikomeye cya mbere Rwabugiri azahura nacyo ni ikibazo kijyanye na Nkurunko yayoboranye igihugu na nyina Rwogera imyaka yose yamaze ku ngoma ntacyo yategekaga twarabivuze ni ibintu bigaragara twarabivuze Nkurunko rero ku gihe cya Rwabugiri cya Kigeri wa kane niwe uzaba usigaye kuko nyiramavugo azaba yaratanze ariko ntabwo ari umuntu uzahita ako kanya ashaka kureka ububasha yahawe ububasha yari afite ku ngoma ya Rwogera Rwogera kandi nawe muribuka abwira Karamira Kavuninka nyiramavugo yaramwihereranye aramubaza ati ibyo twarabivuze ubushize aramubwira ati ninde Rwogera azaraga ingoma Karamira yaragiye ajya kwa Rwogera aramuganyira ati nyiramavugo yambarije kumubwira uzaraga ingoma Rwogera ati genda umubwire ko ari Nyamwesa umuhungu wanjye w'imfura noneho kuko Nyamwesa n'ubundi namubujije gukomeza gucudika cyane na nyiramavugo na Nkurunko yarananiye genda umubwire ko ari Nyamwesa n'ubimubwira nawe arabibwira Nkurunko nawe bibwire Nyamwesa bagende bakwiza amagambo babeshya ngo Nyamwesa niwe uzaba umwami hanyuma umwami uzima ingoma azabica azabibaziza ubwo n'ubwo Rwogera yari yarabwiye Nkurunko bakagurana abana akamuha umuhungu we rwogira nawe bambe nkurunkora bakamuhuwe akamuha sezi soni nta kintu yari abiziho yarakibana n'umugore we Murorunkwere nyina wa sezi soni atuye hari igiseke na Nyagisenyi hariya muri Rusatira mu cyahoze ari Rusatira ari mu rugo rwaho ngaho ndetse n'umwana asize isoni nubwo yari yaramuhaye rwogera nubwo yari yaramuhaye rwogera umwana yari kumwe na nyina igiseke noneho rero igihe cyo kwimika umwami kigeze kuko bagombaga kubanza izina ry'umwami usimbura undi ku ngoma babivugaga ku munsi wa kane umwami yatanze ariko uwo mwami umugogo w'umwami bakawotesha bakawubika bakawugumana amezi ane uri ijoma hariya kurushashi twarabivuze ubushize mu ijoro ry'umunsi umwami yimitswemo uwo mugogo niba ari uwa Mutara cyangwa ari uwa Cyilima bakawuvana aho ngaho bakawujyana igaseke mu Rutobwe waba ari uwa Kigeli Mibambwe cyangwa Yuhi bakawutabaza aho ugomba gutabazwa niba ari Kigeli Cyilima niba ari Mutara Cyilima cyangwa Kigeli bazabajyana i Rutare niba ari Yuhi bazamujyana i Kayenzi muri Tumba Mibambwe bazamujyana i Mugambazi niba ari umwami watanze azize urupfu rumeze nk'impanuka bazamujyana Rutangampundu hariya hafi ya Mugambazi ibyo byari bizwi niko byagombaga kumera ku munsi wa kane rero iyo bavugaga izina ry'umwami uzasimbura undi ku ngoma bazanaga uruhu rw'ikimasa cy'umukara cyirabura noneho urwo ruhu umwami uzasimbura undi ku ngoma muri cya gihe cy'amezi ane y'icyunamo urwo ruhu nirwo uwo mwami yambaraga rw'umukara rw'ikimasa cy'umukara bazanye akamasa rero akamasa bazabaga bazakuraho uruhu umwami uzasimbura Mutara Rwogera azambara nkoronko akubise amaso ka kamasa harumirwa ko umwami bageze ngo umwami n'umwana ko bazanye akamasa gatoya yamwesa uruhu rwa kariya kamasa ruzamukwira kuko ntabwo yari azi ko ari umuhungu we umuhungu yibyariye sezi isoni wari ukiri n'umwana wari uri kumwe na Murorunkwere hariya igiseke ntabwo yari azi ko ari we uri bube umwami noneho ibwami rero ibanga bararimwije kugeza ku munota wa nyuma baramwihorera arakomeza yibeshya atyo ko Nyamwesa ari uzaba umwami hanyuma abona umugore we amusanze ibwami Murorunkwere na sezi isoni ababonye ahubwo ararakara aratangara yibaza ukuntu umugore w'umuntu ashobora kuva mu rugo rwe atamubwiye akagira atyo akabona bahuriye ibwami ashaka kurakara ngo atonganye Murorunkwere uvuye igiseke ute utambwiye ntazi kuri buze hano naho yari aje mu ibanga azi ko agiye ntabwo yari azi kubabwira mu kanya ari bo babaye umugabekazi ubwo rero cya kindi cya bwa bwiru Nkoronko yamenye mu buryo butandukanye n'ubwo yagombaga ku n'ubwo akoreshwa icyo gihe byaramugarukanye bimubera ikibazo wamuhishe ibanga igihe cyose babanye abona umwana yarazi ko yibyariye nubwo yari yarabyawe na Rwogera ibyo twarabivuze niba ubaye umwami nkuronko arumirwa gusa aravuga ati ubu ngubu rero ikizakurikiraho ngiye guhura n'ibyago bikomeye ndetse na Nyamwesa uriya nyiramavugo we yarigendeye na Nyamwesa uriya nijeje kubitangaza ntumwizeza ko ari we uzaba umwami nkamuhakwaho tugiye guhura n'ibibazo twembi ari Nyamwesa ari nanjye ngiyo rero ngiyo imiterere y'ibihe Sezisoni yimyemo ingoma yari ingoma yamunzwe kandi Mungu yarayihereye imbere kuko amabanga yagombaga kumenywa n'abantu badafite icyo bagamije mu kurwanira ingoma bari barayahabikije abantu barwanira ingoma bakaba bakoresha ayo mabanga mu nyungu zabo bwite n'iz'imiryango yabo ni cyo gihe rero icyo gihe niko cyari giteye ni igihe gikomeye umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yimyemo ingoma kandi noneho yima n'ingoma ari umwana ari muto ndabona kimwe na Rwogera hagati y'imyaka 17 gusa we nyina Murorunkwere ntabwo yari igishegabo yamushubije ububasha bwe akiri mutoya ariko abukoresha mu buryo tuzareba mu kiganiro cy'ubutaha ku wa gatanu nicyo kiganiro tuzavugaho muzareba amarorerwa yakozwe na Rwabugiri ariko ayakoreshwa na niyo situation yamubanjirije yarazwemo ingoma ayakoreshwa no kuba yararazwe ingoma nanone ya nyina yaramurekuriye ubutegetsi akiri umwana nk'igihe yicaga abantu bitwa ba Rwampembwe n'abazisanga yari umusore w'imyaka 27 reba umusore w'imyaka 27 ufite ububasha bwose ku butaka bw'u Rwanda aho buva bukagera ku buzima bw'abantu n'imitungo yabo aho bivuga bukagera icyo atakora ni iki
nshuti mwumva radiyo Urumuri rero mwiyumviye ukuntu ubwami ndetse bushingiyeho n'amateka yatangije inkomoko y'abanyarwanda ibyo byose ngo bituruka ku mutima w'inyamaswa washyizwe mu gicuba cy'amata ese ibyo bintu muri iki gihe hari uwaba akibyemera ese ibyo bintu birashoboka ese abantu umuntu ashobora kuza bakaza bakagwa mu gihugu batazi ahantu baturutse ibyo byose ni ibintu nyine bigaragaza yuko ibyo dupfa ubu ngubu inkomoko z'amoko amoko aduteranya kandi akaba acura inkumbi n'ubu ngubu bigikomeza ari ibintu bitagize icyo bishingiyeho bishingiye ku bintu umuntu yicaye arihimbira umuntu akaba yakwibaza ati ese ibyo bintu turetse tukibyemera ubu ngubu aho ngaho sitwe umuntu yarakwiye kwibazaho mu kiganiro cy'ubutaha nk'uko nayo babwiye dutangira iki kiganiro tuzifashisha impuguke zitandukanye ntabwo ari impuguke zisanzwe kuko tuzahitamo impuguke zifite umutimanama zifite ubunyangamugayo bushobora kudufasha gutekereza ku nkomoko y'ibyo bintu nta marangamutima kandi bakazadufasha kwiyumvisha ibyo dupfa ubu ngubu ibyo ari byo mbifurije icyumweru cyiza tukazahura ku cyumweru gitaha mwiteguye nyine kuzumva umwanzuro izo mpuguke zadufasha gukura muri ibi biganiro byose tumaze kumva nkaba rero mbasezeyeho mbaragize Imana mbifuriza imigisha myinshi iki kiganiro mwagiteguriye kandi mwagejweho na Loise Simpunga. Amateka y'u Rwanda ikiganiro cya radio Urumuri.